chana baru baru na wewe. Sipendi fundi wangu wangu wo. Ile dress yako ameweka sana, taku sana. If only I could buy you Gucci or Dior. A girl toto I could be a jaluo. Noti ya thao upanguzie makamasi. How I wish pesa hazinge nishinda mbio. But if wishes were horses, ningeiba moja ngong race course. Picha Mona Lisa ntoe nike yako. Jafanya anything just because, just because. If wishes were horses, ningeiba moja ngong race course. Picha Mona Lisa ntoe nike yako. Jafanya anything just because. Kirubi yange nye chamali, ungefurai. Yangote yange kwa jirani, ungefurai. Ibe title dija mamangena, ungefurai. Chandaria wange adopt mtu mzima, ungefurai. Kirubi yange nye chamali, ungefurai. Yangote yange kwa jirani, ungefurai. Ibe title dija mamangena, ungefurai. Chandaria wange adopt mtu mzima, oh.
Iva shinda huda. Kwani we ni bama juu umebeba nyama. Mini dere wa mat ni pin manamba. Mtoto moja beauty riri tundwa na kufana. Tuesday ikifika galari yangu na jaza. Project ya Picasso we ni atu wa kiawanga. Nilambendi muja vile we ni msawa. Nimekusoma graduation yukigawa. We ni mfly kushinda hostess ndakosa aje unga. Louis V sign tricky but camera uneza dunga. Ni kufunge macho permanently kama ruga. Standards tunaset kina dufando atastuka. Kauna penda gardens kuna masinde muliro. Na kandizi uneza harvest ujishibishe marigo. Maria stops hatu smami. Watoto ni chwani tight nuts kitandani.
Horses ningeiba moja ngongres course. Picha Mona Lisa ntoe nike yako. Tafanya anything just because. Kirubi yange nye chamali, ungefurai. Yangote yange kwa jirani, ungefurai. Ibe title dija mamangena, ungefurai. Chandaria wange adopt mtu mzima, ungefurai. Kirubi yange nye chamali, ungefurai. Yangote yange kwa jirani, ungefurai. Ibe title dija mamangena, ungefurai. Chandaria wange adopt mtu mzima,
ingedai.
Just what I'm saying.